mwana wange oyinza okubanga tomanyi naye nze mmanyi buli kimu ekikukwatako mmanyi bw'otuula era bw'ogolokoka mmanyi amagenda go gonna n'enviiri zo ez'oku mutwe zonna zaabalibwa wakolebwa mu kifaananyi ekyange era mu nze obeera mulamu otambula obeerawo kubanga oli zadde lyange nakumanya nga tonnabumbibwa nakulonda nga nteekateeka okutonda era toli nsobi n'akatono ennaku zo zonna zaawandiikibwa mu kitabo kyange nasalawo ebiro by'okuzaalibwako newa gy'olibeera okukolebwako kwa ntiisa era kwa kitalo nakubikkako mu lubuto lwa maama wo era ne nkugyamu ku lunaku lwe wazaalibwa emirundi mingi nkiikiriddwa abantu abatammanyi siri wala naawe ate siri wa busungu naye nze kwagala okutuukiridde era kwe kwagala kwange okukulaga omukwano mungi kubanga oli mwana wange era nange ndi kitaawo nze kitaawo ow'omuggulu nkuwa nnyo ebirungi okusinga kitaawo ku nsi kyasobola kubanga nze kitaawo ndi mutuukirivu buli kirabo ekirungi ky'ofuna kiva mu mukono gwange nze mugabirizi wo era mmanyi bye weetaaga byonna enteekateeka zange gy'oli zijjudde essuubi bulijjo kubanga nkwagala n'okwagala okutaliggwaawo ebirowoozo byange gy'oli bwe mba mbibaze bisinga omusenyu omuwendo era nkusanyukira n'oluyimba endagaano yange ey'okukola obulungi teriggwaawo kubanga oli kintu kyange ekiganzi weewaawo sirirema kukusimba mu nsi n'omutima gwange gwonna n'emmeeme yange yonna njagala nkwolese ebintu ebikulu n'ebizibu by'otamanyi bw'ononoonyanga n'omutima gwo gwonna ojja kunzuula sanyukira mu nze nange naakuwanga okusaba kw'omutima gwo kubanga nze nakuwa okusaba okukwolina era nsobola okukukolera okusinga byonna by'osaba oba by'olowooza nze nsinga okukuzzaamu amaanyi era yenze taatawo akubudaabuda mu buli kubonaabona bw'obeera n'omutima ogumenyese nange mbeera kumpi naawe ng'omusumba bw'asitula omwana gw'endiga mu mukono gwe nange bwe ntyo nkusitulidde okumpi n'omutima gwange duli balumu ndisangula buli zziga mu maaso go era nditwala okulumwa n'ennaku by'oyiseemu ku nsi kuno nze taatawo era nkwagalira ddala nga bwe njagala omwana wange Yesu kubanga mu Yesu okwagala kwange gy'oli kwabikulwa era ng'oyo ky'ekifaananyi kyange ddala yajja okulagira ddala nti ndi ku ludda lwo so si mulabe wo era nno era n'okukutegeeza nti sikubalira byonoono byo Yesu yafa nze naawe tusobole okutabagana okufa kwe kwalaga okwagala kwange gy'oli okutuukiridde nawaayo buli kya muwendo nsobole okufuna okwagala kwo bw'okkiriza ekirabo ky'omwana wange Yesu oba okkiriza nze era tewali kintu kyonna kiri kwawukanya na kwagala kwange nate komaweeka nange naateekateeka embaga ennene mu ggulu mbadde nga taata era nja kweyongera okubeera taata ekibuzo kyange kyekino. Onobera omwana wange. Nkulindiridde. N'okwagala okungi. Nze taata wo, Katonda w'eggye.